zana ye twanyika is me enembozi genge ndokuwanyumiza ya musajja mukulu oyo sentebe yagira mu mukokanga kulukuta ngane nkuba we tonge tonyerera etumukwati bwano nekisa kumbe musota kutusenza yatandika mpolanga yewomya yatusaba tukole mbuluvolutioni mba mufuzi aliko mbu tumujeko mba bufuzi obuliko mbu tubugobeko ha kisaje kyo ha oyo sentebe magezi gawakaima tumugobe ha oyo sentebe magezi gawakaima gende kisaje kyo oyo sentebe magezi gawakaima tumugobe Polanga ye changa abasawo kuchalo yabagobako abadefense abamwira nabagobako bamuwakanya kutwalanga kakute yo sente bayagala obufuzinga wasikirano nabale bamuwa magezi yabagobako ayagala nakwefugana buli kimu sente be yafuka mukumpanya byaddala ekyalo yakifuula nabala kisiye sente be yafuka nakyemalira kisaje kyo hey. Ha, oye sentebe magezi gawakaima tumugobe. Ha, oye sentebe magezi gawakaima gende. Kisaje kyo. Oye sentebe magezi gawakaima tumugobe. Ha, oye sentebe magezi gawakaima gende. Kisaje kyo.